It's gotta be your girlfriend's favorite DJ Council. DJ Kamsi.
Ile mito milima tuliopita uliona, ikavumilia, ikangangana sinau. Kuna vijidada, minadanga utaona, vikijipitisha, vinatingisha utaona. Uambie, siongezi meno nishaweka nukta, wajue, nilitulia siku kurupuka. Uambie, uze karanga, niveridhia kidogo tutachanga. Hey, wanasema minipiga manyanga, niroge ni uwe, nimefundwa na nyakanga. Nikumbate kama mtoto, kuna panapokunika nikiwashwa, ananishona palipojanika, sitomwacha. Ila unajua mimi mwenzako nakupenda, napenda kweli kweli, yeah. Tena baby mwenzako mimi endapo kinitenda, nantenda kweli kweli. Acha uze karanga, kidogo tutachanga. Hey, wanasema minipiga manyanga, niroge ni uwe, nimefundwa na nyakanga. Nikumbate kama mtoto,
chele u
chuma pia wezi
kuroga roga mwezi na kuroga roga
ata
ni kuroga roga mwezi na siwezi kuroga roga mwezi na kuroga roga ata ni kuroga roga
mwezi na
siwezi.
I'm gonna leave it right. I'm trying to look back, looking at everything that happened between us. Yeah. Inacho nyumiza miro, nikauliza kwa kwamba hutoniacha. Ndani moyo wangu, bado na uhisi uwepo wako. Mwanzo uliofu nisijumiza moyo wako. Love is unpainful, love is not fair. Love inaweza kufanya uhai upotee. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga visopendo kome. Try to give you love, try to give you my everything. Kama wa upost when you choke on me, pendi me. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga visopendo kome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umiza moyo wangu, nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umiza moyo wangu. I used to call every morning and every night before sleeping, and that was the best feeling. Oh, you claimed you're gonna take care of me. Bada ya muda ukabadilika, nikawa sikuelewi. Uwezi piga, uwezi testi. Sabda utumi, please call me. Kama ulinichoka, si ungesema. Kaweka upendo wangu on a dilemma. Ama kweli, akufukuzae hakuwa mditoka. Why did you have to give it a silent approval? Love is unpainful, love is not fair. Love is not waza kufanya uhai potee. Ningalikuwa na uwezo, ningali udunga viso pendo kome. Try to give you love, try to give you my everything. Kama wa upost when you choke on the pendi me. Ningalikuwa na uwezo, ningali udunga viso pendo kome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umiza moyo wangu.
I remember those days in school, twali kuchakala, scared of breaking rules. Yeah, majato wali era go wampo loose, na manyanga late, ncho loose to the fees. I used to kneel down on my knees, chena sabanga mubulamu, never to lose. Katuna kafu na baby, kwe baitange tunes, not to record, I woke up making news.
Mianna, 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 katu wikole,
woga,
katu wikole, anti bakole ankole. Mianna, mianna, katu wikole,
tulinga bakole.
Taking over like tossing, tossing, just stick with our order like a copy, copy.
Temuchi tiano fashion ikapo. Bunyambala white, yambala papo. Nenda kumoski, agenda kuchapo. Big figure 8 ono yaba Singapore wato. Yadava uptowns and famu ghetto. Tulibari usome nufetu asibanga rompeto. Kumutima na kwa kuwa kuka lipia tu. Mapusa yo mugambo gambo toba wa kutu.
Mienda, 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 katubikole. Katubikole.
Why we taking over just dozen, dozen? Just stick to our order like a copy, copy. Now baby we can suit up in but everyone now. We can suit up in but everyone now.
My God, you killing it.
Baby me na wenga nganga. Usije ukaenda kwa mganga. DJ embu pika charanga tu cheese. Wanauliza maswali. tuwajibu kwa vitendo. Wambie watu waami kwa konishati ya nanga. Fuma macho usijedanga, kani umiza roho. Ikira korosho, kura karanga, uzimeze o. Usini ache nitatanga tanga, yatima o. Unioneshe alokufunza nyakanga, kitandani njo. Meona weji sana, wazuri sana. Kila koko nime kwa masija teleza kukuchagua. Nichoche, nichoche, kama moto nichoche. Kwatu, roho yangu kwatu, kuwa na wewe. Kwatu, 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 roho yangu kwatu, roho yangu kwatu, kuwa na wewe. Kwatu, 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 roho yangu. Ukiwa mbali, mwili wote unapoza. Nahisi kama nimekufa na tayari nishaoza. Chai sukari, mpenzi ebu koleza. Usije ukakurupuka ukajanacha kwa jeneza. Familia yangu iko polisi na kutafuta. Nasikia unabongera kesi la kuniteka mi. Oh no 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 no, la kuniteka mi, yeah, yeah, yeah. Ah, wambie wajue mi kwako nishati ya nanga. Una wengi sana, wazuri sana. Kila koko nime kwa masija teleza kukuchagua. Nichoche, nichoche, kama moto nichoche. Fucha mifupa kama meno ipo. Kwatu, roho yangu kwatu. Oh police, kuwa na wewe. Itapigwa na makeshi. Kwatu, utakuja kunipa kesi. Roho yangu kwatu. Hiki kukuta na waasi wa mtani. Kuwa na wewe.
Alipokuwa kilia koko uliona kama umemweza. Na maneno ya shumbo ulianena ukimbeza. Mara sifana, hekima busara vimemwacha mali yeye. Mixa kumpigana, ukijua maumivu ndo tiba ya kilewe. Wacha maneno neno 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 naumiza. Watakia nini tena matapishi pia meza. Uwa wako mtumba, nimerizika nao. Niache nitumie sikuwa uti na uvumba. Nimerizika nami, mwache atulie. Sa kipi unajutia, mimi kumchukua. Usiliona na singua, tena ukampimua. Sa mwacha bimbe, mwacha tambe. Kwa likuwa kila mboga saba ila maumivu yalimchosha. Kukutaka kutambua kipenda chotaka machozi yake nikamfuta. Mapenzi yapimiki kwa mzani, siliza ya moyoni. Mwesako siuli muna wanini, mige kungu wa zamani. Kendo mamonjki, kendo ra, oh kanicha. Kwangu hatokie, kafika. My love, pili pili yangu mimi ya kuwasha nini wewe. Mwenyewe umetupa madini huijui thamani wewe. Sawalia, nasa kipi unajutia. Mimi kumchukua, siliona na singua. Tena ukamtimua, nasa mwacha bimbe. Mwacha tambe. Mwacha ringe.
Jinsi gani unaniacha hoi. Uzuri wako yani mia kwa mia umeniteka kenya ndoi. Vipicha vyako IG venye vifilto napendeza kamdol. We nime crush gali all day, all day. Najua we miski gogo,
unajulikana kote, wanakutambua wengi lakini kwako sikatitama. Nipe nafasi kidogo, yani kidogo, nijeweze mikidogo vile nimezama mama.
You make me go gaga. You make me go gaga. Unanimaliza sana.
You baby girl, can't you see? Kwamba nimechizi ila moyo nashindwa kujizuia. Hata kama anijui, nikimuona moyo wangu natulia. I'd rather go blind when I see you with another man, cause you're my crush darling.
All day, all day,
this feeling you give me, I'm falling for you. Yeah.
Sema kabisa.
You make me go gaga. Unanimaliza sana. You make me go gaga. Unanimaliza sana.
It's gotta be your girlfriend's favorite DJ Kamsi.
Chola kukonyeza na mikogo kashakira.
DJ Kamsi.
Nyuma mkia pweza, shepu katapira. Michi tunazozicheza kitandani funikira. Hameniweza na pumua kwa mipira. Tena, kiuno laini, chuchu dodo dodo. Kitofu ni kipini, mtoto jojo jojo. Afaedela kimini, nyumba rojo rojo. Toto ndizi maini, yani so tojo tojo.
Ah, go gaga, ae, fanya kama unataga, ae, usiku nje chaga, ae, ongeza masaga saga, ae, ah, go gaga, ae, fanya kama unataga, ae, usiku nje chaga, ae, ongeza masaga saga. Basi waonyeshe, waone, waone, basi waonyeshe.
Walikumba kwa udongo, we mtoto fire,
fire, fire.
Utajanipa mazongo, ukijari taya,
taya, taya.
Nizidishe uondo, steam za kaya,
taya, taya.
Sichururu ndondondo, pezilika kwaya,
kwaya, kwaya.
Unavyo nichanganya manufa,
yeah.
Kiuno spii kama msufa,
yeah.
Kwako napona, Majabu sama kingufa,
yeah.
Mchezo nunavyo nifunga funga,
yeah.
Magoli ya kona.
Tena, kiuno laini, chuchu dodo dodo. Kitofu ni kipini, toto jojo jojo. Kimini, nyumba rojo rojo. Katoto ndizi maini, yani so tojo tojo,
hey! Ah, go gaga, ae, fanya kama unataga, ae. Usiku nje chaga, ae, ongeza masaga saga, ae. Ah, go gaga, ae, fanya kama unataga, ae. Usiku nje chaga, ae, ongeza masaga saga.
Basi waoneshe, waone,
yeah, yeah.
Waone, basi waoneshe.
I just wanna live my best life. Nyama choma kwa kachumba ni kisha drink one, smoke one. Ukiachwa chikaga, mbona povu lina kutoka. Wanna drink one, smoke one. Girl, back it up for me. I say, girl, back it up for me. I say, ooh, girl, back it up for me. I say, ooh, ooh. put it up on me.
Nobody,
nobody, nobody can take away my happiness. Nobody, nobody, I say nobody, no. Nobody, nobody can take away my happiness. Nobody, nobody.
Rudisha, hebu rudisha kwanza.
Magic's anger on the beat.
I just wanna live my best life. Nyama choma kwa kachumba ni kisha drink one, smoke one. Ukiachwa chikaga, mbona povu lina kutoka. Wanna drink one, smoke one. Come back it up on me. I say girl back it up on me. I say girl back it up on me. I say girl back it up. Money, nobody, nobody can take away my happiness. Nobody, nobody, I say nobody, no. Nobody, nobody can take away my happiness. Nobody, nobody. Girl, show me love. Na wakamata kama vile nyama. Bata ile kwa mipira siyo kavu-kavu. Ni ya mabana, ato ino shavu. Girl, show me love. Na wakamata kama vile nyama. Anadai chachu tamu kama majedafu. Simu kama muka damba chukumba. Girl, back it up on me. I say, girl, back it up on me. I say, girl, back it up on me. I say, girl, back it up on me.
Nobody,
nobody, nobody can take away my happiness. Nobody, nobody, I say nobody, no. Nobody, nobody can take away my happiness. Nobody, nobody. I just wanna smoke some more, drink some more, ni achieve ni le maisha. Taka nyone wo 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 kata tibisha. I just wanna drink some more, smoke some more, ni achieve ni le maisha. Taka nyone wo 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 kata nondosha. Unajua hadi unakera mama piga hela. Mundo kwenye dera mama uza sera. Unajua hadi unakera mama piga hela. Nundo kwenye dera mama uza sera. Girl back it up for me. I say girl back it up for me. I say girl back it up for me. I say girl back it up for me.
Nobody, nobody, nobody can take away my happiness. Nobody, oh baby, need also to find a day. Hong Kong
Kamsi.
Baby, nikikuona na bana na haja. Baby, nakuwaga kitoto nganga. Tell me, nikipita kupa mawazo. Oh baby, katina kutunuku mia mia. Wakitomi ni kandei, kwa moto baridi si kandei. Kama ruba ni kandei, tuwe wote. Baby come baby, tumari kwa nyundo ni donge. Oh Monday to Sunday, I love you.
Oh basi yokote, soka bedi kwa kochi kitanda na chumia. Yokote, kiona kwa juu chini mezamia. Yokote,
sungura nipe karote marage sijazoea.
Yokote,
na kunja gote na pandisha mori na tetemea.
Ya moto moto tinga moka kitenge tutoke mtoko. Boda kwa boda tuteme, chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe, mi kwako mtoto yeye. Rafuzi ya pemba rangi yani, nyule kihindi chambi chambi. Cheza rafu kona bambi, boko boko. Tobarini zigane kama roba kugane tuwe wote. Come baby come baby, sumari kwa nyundo kugonge. Oh Monday to Sunday, I love you. Oh basi yokote, soka bedi kwa kochi kitanda na chumia. Yokote, kiona kwa juu chini na izamia. Yokote,
sungura nipe karoti marage sijazoea.
Yokote,
kuja goti na pandisha mori na chichimia.
The Mix Killer.
First of all, introduction. Kuja kwa sutuma, suramu mansion. T-O-N, Osana mention. Ladies, I have a simple question. First of all, introduction. Big from Yeka, suramu mansion. Baby, we siga viziga over lotion.
T-O-N,
Yeka vachimoto, soko ma. Tonsukuma, tokupata ko mutima gwe kuntuma. Kayimba kanyuma tuzine tonsukuma. Jagaru mubiri gumbeko yangu tuma. Yeri, yeri tonsukuma. Tokupata ko mutima gwe kuntuma. Kayimba kanyuma tuzine tonsukuma. Jagaru mubiri gumbeko yangu tuma. Yeri, ochira boli so sexy.
Yeah.
Girlfriend mochaya fuse exy. Watena utateno sinze maxi. Balira kameme in your taxi. Ona jagaru boli na sexy paxi. Coca Cola shop kanywa Pepsi. Love tujikole pia ibina guze soksi. Kubuza samu, rags na boxi. Ani ya batumia mu DJ's boxi. Chimanyi is your favorite song. Nanikuwa dezabu singa narimu kong. Girl wine for the rap King Kong. Pull up your phones, let's snap this song. Chimanyi is your favorite song. Girl wine for the rap King Kong. Pull out your phones, let's snap this song. Tansukuma, loku kwa tako motema kwe kuntuma. Kayimba kanyuma tuzine tansukuma. Jagaru mubiri gumbeko yangu tuma. Baby, girl, don't sukuma. Loku pata kumutima we guntuma. Kayimba kanyuma tuzine don't sukuma. Yaro mubiri kumbeko yen guntuma. Baby, DJ tupera pe shongoro. Anyize musa senga salvado we pokoro. Tuliba tatu nyumire nyambaro. Tuzina sumagira mkube ngoro. Yo, sanyo sako tonere bangaru. Ware tinene chisawa cha kangaru. Jagara nkurambu zen sine guru. Sinimu ya yetonja jingira kunguru. I swear I'm gonna be the guru. Maybe the Japanese kids are still the fool. Nenya kukwesi wakonga super guru. Yebe, mutima gwange gwobo nenya. Umukono gwoni na muji gumenya. Nyewa sukuma sikwe nenya. Tonenya mami wogwobo nenya. Tansukuma, lokupata kwa mutima gwe guntuma. Kayimba kanyo matuzine tansukuma. Nyegaru mubiri gumbeko yangu tuma. Yebe, get tansukuma. Lokupata kwa mutima gwe guntuma. Kayimba kanyo matuzine tansukuma.
Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Ah, wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapa tapa. Ah, mina wepaka kiyama tuombe uzima. Waroge kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisi fitina. Wapike mabilinganya situtoke dina. Nalegea ukintazama yako macho. Yako macho nalegea ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Kutundu kitandani, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Katoto nyaka kamemzidi somo na kuwi. Chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri
kuni washaka pilipili fundi haswa mikifiri unipa nilewe kwasa kwasa ndani bingiri za kukata saga kachiri nani haswa unafikiri kama sio wewe nichezeshe kidaru sosi kwa manane fanga nikande kipanda uso tufunikane kanga nipitishe bodala huko tukakutane kanga siepini wao puto wasinichanganye watapasuka nalegea ukintazama yako macho yako macho nalegea ikigusana yangu na yako yangu na yako katoto hodari
hodari wa mapenzi
jamani hodari
hodari wa mapenzi
kiuno kunengua hodari
hodari wa mapenzi
bigu kunibidua hodari
hodari wa mapenzi
we masepetu hodari
hodari wa mapenzi
uoya hodari
hodari wa mapenzi
mama kuki hodari
hodari wa mapenzi
mama tempote hodari
hodari wa mapenzi
jaki uorpa hodari
hodari wa mapenzi
zari mama tifa hodari
hodari wa mapenzi
oh es makan hodari
hodari wa mapenzi
Elizabeth Michael hodari
hodari wa mapenzi
Swali susa na kula Fanya waina makisha rotate Tuwa kunjishe na sura Leo shimo limetema Meshinda beti
Shinda beti
Tuwa unyashe sinema wakina feti Asado, nijo
I like it
Wena tancho godo
I like it
Ajinkolo jipolo
I like it
Kono la soto jo
I like it
Baby jo jo jo
I like it
Ajinkolo jipolo
I like it
Kikupa jo godo
I like it
Kono la soto jo
I like it
Oh yeah, jibebebe Asa jibebebe Eho jibebebe Siho jibebebe Oh yeah, jibebebe Asa jibebebe
Aye, nataka kwenye pachu pachu
Pachu pachu
Kitandani mwendo kwachu kwachu
Kwachu kwachu
Nichanganye waone Niwe fiatu fiatu
Fiatu fiatu
Hili pensi walikome Washakunaku
Shakunaku
hey. Baby sam gororo Kerewa Naija
Soko soko
Asap nomboro Malewa Aija
Roko noko
Mikwako shote atakila Lewa vimba
Vimba
Ukuchekeche kama wakila Mkude simba
Asado, nejo
I like it
Wena tancho godo
I like it
Ajinkolo jikolo
I like it
Kono la soto jo
I like it
Baby jo jo jo
I like it
Ajinkolo jikolo
I like it
Kikupa jo godo
I like it
Kono la soto jo
I like it
Oh yeah, jibebebe Asa jibebebe Emo jibebebe Siho jibebebe Oh yeah, jibebebe Asa jibebebe Emo jibebebe Siho jibebebe
Oh God, nipe chuzi la choko choko ninywe bakuli zima
Ole,
mushe dede mutu kutozame kwenye kisima
Ole,
Fatuma we
kishtobe Mwite Aisha mibundoe
Alivyo nyonde nyonde kama kobe
Nimshindue na
DJ Kamsa
Lende kopa kabana Kupumwanana Kwa kugandana
I like it
Nimupake banana Kwa nanadana Tukikandana
I like it
Baby papasa kichwa jusi kafiri Nisafisha mtaro Na ulivyo jazwa nyuma fungu mbiri Nyanyasa masaro
I like it
Wena tancho godo
I like it
Ajinkolo jipolo
I like it
Kono la soto jo
I like it
Baby jo jo jo
I like it
Ajinkolo jipolo
I like it
Kikupa jo godo
I like it
Kono la soto jo
I like it
Oh yeah, jibebebe Asa jive meme Ebu jive bebe Si o jive meme Ome a jive bebe Asa jive meme Ebu jive bebe Si o jive bebe
Mwako tena sitamani Nilisha jua nilivaba Unakipya Kurudi haiwezekani Lisha lioga janaba Nikajisafisha Omarazi yangu Yamepata muguzi Mola wangu Amenivusha viusi Pole mwezangu Unokesha kwa waganguzi Nishapata wangu Anojua nogesha chuzi Na Ananipa mapenzi na kunijali dia Ya nyuma ni ya sahau Na anamaliza tenzi kutwa kunisifia Kwa methali na nahau Kwengine nitake nini
Nangangania
O mimi
Nangangania
Sitake madanga wa mjini
Nangangania
Atake cha ufunguni
Sawa, sawa
Ingiliza sakafuni
Sawa, sawa
Michezo ya kusaka kumuni
Sawa, sawa
Tomna jeli katuni
Sawa, sawa
Sawa Nipata lini, kende mweza nini Na vijembe vya chini chini Yupo makini Benzi kashali banda na pini Anipenda mimi Hajazoea kuzini zini Kwanza kakuzidi marifa Mpira tisini dakika Nyavu anazitikisa ae Mlango nipaka kwa dirisha Pindu ananipindisha Toto ananifikisha ae Na ananipa mapenzi na kunijali dia Ya nyuma ni ya sahau Na anamaliza tenzi kutwa kunisifia Kwa methali na nahau Kwengine nitake nini
Nangangania
O mimi
Nangangania
Sitake madanga wa mjini Atake cha ufunguni
Sawa, sawa
Ingiliza sakafuni
Sawa, sawa
Michezo ya kusaka kumuni
Sawa, sawa
Tomna jeli katuni
Sawa, sawa
Today, I'm gonna show you how much I love you, mama. I'm on my way, narudi nyumbani kwangu, ema pema. Ila, kinachoniumiza, nikupe siri yangu, kinachonidhurumura, wa majukumu yangu, kinachoniumiza. Akili yangu kutwa nafikiria Nifanya nini kwako nikuriche Nimekolea mimi kwako Nimekolea Nimekolea mimi kwako Kama boya Nimekolea mimi kwako Nimekolea Nimenogewa mimi kwako Kapenzi letu limetokota
Tokota
Limepikwa limetoko
Tokota
Tumeiviana tumetokota
Tokota
Twapenda na sikitoto
Tokota
Make me fall Again 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 Umenikamata La singa singa miksa muhaya Wakijalu unika kolea Mtu muzima biraya Roya unika hitolea
msishangae, msishangae, yeah, umana amekuiva ni so msishangae, msishangae, umana apikoka kuiva ye.
Mungu Baba simamisha dunia nishuke, amara kufuru nimechoka, mapenzi yache. Baba naganga, mama naganga, nangaika kuzichanga, sina kiwanja, sina kitanda, uongo. Mimi ni simba, yeye ni yanga, yani vipweka na vimwanga. E Mungu Baba ninakuomba nisaidie. Ah, mi paka na shanga au kachoka daga, mana vipweka weka vimezidi. Oh, kiputumuka osa shibe shake ukanja, kila siku visa visa virazidi. Maji njo joni nawe mikono, mezi la sikitiko mwana lifike kikomo. Anani komoa, anani komoa, Anani sitie, anani komoa. Oh baby, anani komoa, anani komoa. Oh nimechoka sitaki yeye, anani komoa. Anani dharau, anani acha hoi hoi, anajisahau, ananiona toi toi. Mwezenu mateso dele ninapata shida, upenda napenda ila napoteza muda, muda, muda. Mi paka na shanga
DJ Kamsi,
ukachoka daga, mana vipweka weka vimezidi. Oh, kiputumuka osa shibe shake ukanja, kila siku visa visa virazidi. Maji njo joni nawe mikono, mezi la sikitiko mwana lifike kikomo. Ah, anani komoa, anani komoa, ada isitie, anani komoa. Oh baby, anani komoa, anani komoa. Oh nimechoka sitaki yeye, anani
komoa. Ya nuru line wakusinaga maneno, niko tafarani nishafikaga kikomo. Na ulivyo line wakulaga vinono, tume nchi gani, Cuba ama Filipino? Nami natulia nikiwa nawe amini, yani nakwambia nishakulaga ya mimi, na utojutia wewe kunipenda mimi, nishasabilia moyo mpaka maini. Basi anguka kidogo kichutama, kidogo kumeinama, zungusha kidogo dana dana, huku vyetu viuno vikiungana. Tiamo, 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 my sweet potato. Tiamo, tiamo, lololo, tiamo, nina kupendaga sana. Tiamo, tiamo, my sweet potato. Tiamo, tiamo, tiamo.
Kasoro unanimaliza kwa chumba ndo umeniweza. Sinaga chogo chogo pande mbili, jasiri ndo umenifunza vichafu umenikataza. Oh, ni charange charange, ukipenda nipunge kama mwana kwa mamae. Sumukali kupe, tamu asa ukipendwa na mie sana. Hakulalama, suna sana,
enzi langu mie.
Na mba maula nago tusiku mchana,
metulitimie.
Masanguka kidogo kichutama, kidogo kumeinama, zungusha kidogo dana dana, huku vyetu vyo sana sana.
Ti amo, ti amo,
le le le.
Ataki gari, anataka bajaji niite. Atoki mbali, tawa kwanza wapiri ndo kwake. Uyuki mwali, kaniganda na mimi ni wake. Nimekubali, moyo wangu na mwili vya kwake. Baby we na mimi, kwa baridi kizini kumbate. Sije nipiga chini, ukafanya majirani wanicheke. Uno kata nata dada, uno kata nata dada. Nalonga nalonga na eh, nachonga nalonga na eh, nalonga nalonga na eh, na eh, na eh.
Kiswa 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 swali, kiswa kiswa swali, kiswa 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 swali, kiswa kiswa swali.
Walimpuku kwa bata walika, kokote twatwanga mapicha. Mapenzi hayana na rika. Nyosha nyosha mama, funga 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 sana. Kwako mimi si walawama. Nyonga nyonga mama, miuno zaidi ya jana. Natuzidi kugandana.
Tabi tabi na kusikana wiko kuachana.
Uno kata nata dada, uno kata nata dada.
Nalonga nalonga na ee, nachonga nalonga na ee, nalonga nalonga na ee, na ee, na ee.
Kiswa 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 swali, kiswa kiswa swali, kiswa 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 swali, kiswa kiswa swali.
Katika, 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 katika. Nina midadi kaya rumba, kibao kata kinyonga. Mfuko nina mabumba, lungu nichi lina sunta eh. Yani bo 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 bo, kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama de 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 de, kakitingisha wo 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 wo.
DJ Kamsi.
Katika, 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 katika. Nina midadi kaya rumba, kibao kata kinyonga. Mfuko nina mabumba, lungu nichi lina sunta eh. Yani bo 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 bo, kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama de 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 de, kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. La 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 la. Katika, 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 katika. Katika, katika, katika.
Yani katoto kami, kako nindindi. Kame kazika nindindindi. Nyuma mbwi, kako mbwimbindi. Kana misifa shangindindi. Lika vizia kitambo. Leo kame nasa chambo. Papa kia mambalo. Kajegeje karambo. Kana michezo ngomani, sindi mbali zobe. Nami nampatia za buwani muo waja wome. Yani kana niko shaga ro o o o. Waga nasimama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Ola, ona tembea. Yani siwezi kutembea. Checheme na chechemea. Yani hadi nalegea.
Katika, 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 katika. Katika, 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 katika.
Maumivu na ugulia,
Mwiba ukizama na hisi mateso, utamu na ngangania. Ndizi kwa nyama napata mchecheteo, na kuna nazi kwa mkongojo, na unga mchuzi wa sotojo, uno la rusty rojo rojo, mikunjo flani wa bogojo. Kibao kata tenteme teteme, kilingeni kuzama uchutame, uwezi pata we mpaka usimame, haichangwe mwembamba mnene.
Nikalaze kwa bedi kitanda, nikachezeshe samba, nakalivo na body kinanda. Tunguli zimeni bamba.
We are having material. Today I got a jumbo, gotta say jumbo. Vipi mambo, so rambo kanambo, rabu kamambo. If you deny me kirasi, that's not a mambo. Not a jambo, na ita leta diambo.
Big him up, no need no hype light. I hit my loan enough to make me feel nice. Me no need no visa for this your flight. Brighten up my heart like a street light. Me no need no fame, me no need no money. I'm already on my way, yeah, yeah.
Let me tell you one secret. You don't need a lambo kukwena heaven. Let me tell you one secret. You don't need a degree kukwena heaven. Let me tell you one secret. You don't need a lambo. Gonna be shwari. Take a little time, praising. Doesn't matter many times, praising. If you know you're blessed, bust a move. Willy, 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 bust a move.
Pull up your hand from your feel like, and bust a dance if you feel like, and talk to somebody if you feel like, and happy a second if you feel like, and
let me tell you one secret. You don't need a Lambo kukwena heaven. Let me tell you one secret. You don't need a degree kukwena heaven. Let me tell you one secret. You don't need
Nipiga kiboga, wijani mini boga so tende. Sije safiri kwa woga, nikapige manyanga. Taleta majanga unipende. Yare maneno akipemba, misemo ya wahenga. Fijuza mwana kwenda utapenda. Staki penzi la kalenda, mwini sijewe kupenda. Alafu nkijanga penda utapenda. Njoni kupe kitu nataka. Usione sosi jaligi papa. Nikuite njo usinite kaka. Natoka ntipeze shayusiwe na shaka. Mwini kwako nisha penda girl. Please baru sijo kenda girl, girl. Wakudanganye kwa lipi nilichokosa kipi ama kisa muziki utakwenda. Wakudanganye na lifti mune na pikipiki nyuma bado ina city utakwenda. Na viatu watu na mina sifa za kibantu so chugana. Nikupeleke Singida ama Zanzibari. Usione tare tama chizi mtawapabari. Kama nipombosha niteka ukiwa na miwedeka. Kwa koma mama teka na na. Wasije kati kutweka tulale kwenye mkeka. Kinachuwa usu nini mama. Nachopenda jokinuna mwendo flani kwa nyuma mama kama umetumwa. Kwa penzi la kisukuma kwa koma masetumwa chungu sirudi nyuma. Wanasema nisha data na mama mia. Wakitusema kwa nyuma na kamatia. Wanangata wanacheka wanapulizia. Kameli mishusha nanga na kuita dia.
Tunapendana, tunaendana, tumeshibana, tutoachana. Penzi letu litadumu siku zote na milele bila yeah, yeah, yeah. Semeni mnavyojua ila mimi achana naye.
Nikiugua unaniponya mimi.
mi tu. Sijui mi nikupeni. My girl, tujibuni ena chotu kidogo. Shala mona hata tupanasie. Baba ishwe na vya uvine no, wanataka pendo walikatishe. Oh you my girl, you are my holy water. I'm lucky to have you my girl, you are my only lover. Nisipokona roa juu na shindwa hema, kwa nini mekuzowea. You are my only lover. You are my only lover. You are my only lover, my only lover, my only lover, baby. You are my only lover, my only lover, you are my only lover, baby. You are my only lover, my only lover, my only lover, baby. You are my only lover, only lover. Mengi tumepitia mimi na wewe mayo, moyo umenikanda kwa ulimbo. I can never let you go. I'm happy when I see you smile. Uwendo wangu kipo tabo. I can never let you go. Aye, kanki dogo ndashoya na we. Kasi wewe basi nani mwengine. Mwengine. Oh gano, tangangana na nja usilale. Futa chozi mpenzi wangu usilie. Usilie. Oh gano, be a million million love. You dey give me family, a boy and girl. Cause to me girl you are the one. Upon me na ilasina. I go give you a million love. You dey give me family, a boy and girl. Cause to me, girl, you are the one. Upon me, I lost enough. Oh, you my girl. You are my holy water. I'm lucky to have you, my girl. You are my only lover. Nisipokona Lord, you na shindwa hema. Kwa nini mekuzowea. You are my only lover. You're my only lover. You are my only lover, my only.
I should write you a letter. Love don't get you, I ain't okay. Oh, I ain't okay. Mana kituma ujumbe ureply.
DJ Kamsi.
Simu yangu upokei. Upokei, Nimechoka na Safcom saying the subscribe ain't available. Leave a message after the tone. Okay, nangoja. I know I'm a boy child, ila know me a more. Jipa moyo tarudi. I'm like, oh, okay, okay, nothing can bring me down. No way, no way, no, no, today, no way. No way, no way. Okay, okay, nothing can bring me down. No way, no way, no, no, today, no way. No, Nasubiri, ipo siku tarudi kwangu mimi. Nasubiri, ipo siku tarudi, ayayi. Nasubiri, ipo siku tarudi kwangu mimi. Nasubiri, ipo siku tarudi, ayayi. Way before, I didn't know penzi no man. Nikajitweka mzima mzima, ah, yeah. Na siku jua kimya peke kinatosha, yeah. Maumivu nayo unipa ona sijapona. Ona nimebaki solo. I thought you know you're my everything. Ona moyo naenda mbio. Don't leave me, moyo wangu taniuma. Ay, ay, ay. Najipa moyo tarudi. Ay, ay, ay. Acha nimbe. Okay, okay, nothing can bring me down. No way, no way, no, no, today, no way. No way, no way. Okay, okay, nothing can bring me down. No way, no way, no, no, today, no way. No, yeah. Nasubiri, ipo siku tarudi kwangu mimi. Nasubiri, ipo siku tarudi, ay, ay. Nasubiri, ipo siku tarudi kwangu mimi. Nasubiri, ipo siku tarudi kwangu mimi.
Udi donna, money money, money money, money money.
Let's do my
bless you with body, oh baby, oh. Star boy go bless you with money, oh my girl. Eletumare bless you with body, oh baby. Star boy go bless you with money, oh my girl.
Only fire, only water, only money, we are booty fire, booty donna, only money.
It's gotta be your girlfriend's favorite DJ Kamsi.
Let the mare bless you with body, oh baby. Star boy go bless you with money, oh my girl. Let the mare bless you with body, oh baby. Star boy go bless you with money, oh my girl. Sucker, baby. Sucker, oh, yeah, give me locker, baby. Sucker.
When I come through, they know we survive, so they turn up all eyes on me now. So many things we fit to do with your magic, baby. Ah. Star boy get you plenty money. Yeah, you know what you got to do. Baby, she love for me, show me how to do. No doubt I'm the one for you. I'm the one for the TV every time you do. Your body like Orodo. I'm a yakpon, you're my type of Olo show.
Baby. Suck, we are different, lock up. We are different, baby. Suck,
Badio, girl, you confuse my thinking. With your Badio, girl, it's for you that I'm singing. With your Badio, girl, come chop on my money. Girl, with your back, I'm in a door. Girl, come chop on my money. You make a man want smoke and a bitch.
Sucker,
I'm my friend on the set.
Sucker,
all I see now your way.
Sucker,
girl, come on, you make me dance.
Sucker,
I like the way your body stand back from you.
Sucker,
baby, come take a dip from you.
Sucker,
make your body move from me.
Sucker,
baby, come take a banger from you.
Sucker, sucker, baby. Sucker, we are different, love.
Kibega. Baby, nimetoka bank, pigia beshte zako, wambia waje wengi. Leo ni kutesa kule wapakache, lise ni mapesa, leo ni kustare.
Sakata, kuja ni kupakate.
Kibega.
Rusha ma bega.
Kibega.
Rusha ma bega.
Kibega.
Rusha ma bega.
Kibega.
Rusha ma bega.
Kibega. Kibega.
Rusha ma bega.
Kibega. Game ni moto na zidi kupeta. Kibega dansi na wapepeta. Wenye wifu wajinyoge na wapiga geta. Na meremeta kama vile nyota. Sunajua mese when keys tunapesa. In the studio tunakesha. Tunapiga picha, tunapost insta. Wasiopenda wataibika. Kila siku kila mwaka minapata sifa. Boom, boom.
So let the beat make you lose control. Slide into the dance floor if you're feeling this song. So let the beat make you lose control. Let your body shake like you belong in the dance floor.
Kibega.
Rusha ma bega.
Kibega.
Rusha ma bega.
Kibega.
Rusha ma
kupendeza zaidi. Ngozi nzuri laini, unanimalizanga mama. Hey, Toto Jojo fine, vazi la design, unanipendezanga sana. Hey, tasiandika wino wako kwenye mzima mama. Uwe wangu niwe wako, takupenda sana. Basi andika wino wako kwenye mzima mama. Uwe wangu niwe wako, niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Unavyopendeza sana. Nipe mapenzi tele, kwako nisha saini. Hata wapige kelele, penzi nisha baini. Joni pende milele, penzi nalishaini. Wale wameze vidonge, rahali wezaidi. And I swear I love you, I swear I need you. Hey, hey. And I swear I love you, I swear I need you. Niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Unavyopendeza sana. Nishike nideke, nideke nidekeze. Nikifika nideke, nideke nidekeze. Nikichoka nideke, nideke nidekeze. Nitulize nideke, nideke nidekeze. Niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Haya mapenzi mapenzi ya
Toto Jojo.
Watu wa mawazo tajitoa.
Zawadi weza muradi, uzuri ndo lako taji na mahitaji. Mina kipaji cha maridadi, achana na babaishaji wanajinadi. Tafuta dini na itikadi, ili mradi nkizi mahitaji. Kuzidi kumwomba Mungu ya ndo mpaji. Kuzalwa mwanaume mateso, mapenzi bila pesa ficha kesho. Achana limeleo ili tuvune kesho. Pata wala keo na tupunguze mazito. Mapenzi ni mfano wa bahari, tuitunze yetu siri. Wapita njio si kariri, siwezi kuamua kwenda mbali. Kati unanipenda na kunjali, tuombe Mungu na tuswali.
Naomba unipende, tamu wa moyo usende kwa mwingi. Nami nikupende, niwe mchoyo msipe mwingi. Naomba unipende, tamu wa moyo usende kwa mwingi. Nami nikupende, niwe mchoyo msipe mwingi.
Baby nipe matape, baby nipe matape.
Baby nipe matamu, alinipe matamu.
Nitakupa mapenzi yenye wingi wa raha. Umetulia na mnyamwezi star. Mfuko na cash na onja, watapata tabu sana wendo queen wada. Everything I do, I care for my woman. Popote tuko pea ya ni burudan. Hato kiongea niko cool man. Bidada katulia yuko nyumban. Toki nyari nyari, ni kwako nimepaki gari. December to January, usiku kwa jua kari.
Namba unipende, damu wa moyo usende kwa mwingi. Nami nikupende, niwe mchoyo msipe mwingi. Namba unipende,
Sokeze, let them someone Nikazie danganda Hana nivuta ghetto Kapige bunduki hey, bunduki Ilo nogo pa centro Michezo ya mbaruti Ambaruti
yeah, Nyege nyege Wetu mwanza nyege 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 Nishushu mwanza nyege yeah, Nyege nyege Wetu mwanza nyege 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 Nishushu mwanza nyege
Kama mchaluo, shepi ya Mombasa Apendagi mpasuo, ata kishida basata
Tepe tepe, toto kama supu teke teke
Komoro
kwa makeke, nitefali pupa watemeke
Dombolo,
shaku shaku ya Masai
Oh Masai,
kama na chuma papai
Oh papai
Funika, funua, bandika, bandua, anika Anua, kanipa, chukua
Nyege, nyege, nyege Wetu mwanza nyege Nyege, nyege Nishushu mwanza nyege Nyege, nyege Wetu mwanza nyege Nyege, nyege Nishushu mwanza nyege
Uya pitika liki, te, te Katoto akasheke, ke Mwenye bilingi, te, te Ufunja gana, ke,
te Oh, sayweke, ayweke, iweke Aiweke itishe kwa chini
Aiweke weke
Amiono ya kazi kazini
Aiweke weke Aiweke
ile ndindindi
Aiweke weke Aiweke
moja shakiti bogo
Aiweke weke Aiweke
twende shaku kidogo
Aiweke weke Aiweke
chuma magimbimi
Aiweke weke Aiweke Aiweke weke
Fine, fine, baby, yo, chama Chop on my money, yo, chama Make a day for you and yo, chama Let me be the daddy, yo, chama You go be the mommy, yo, chama My fine, fine, baby, yo, chama Make a day for you and yo, chama Oh, yeah, take everything, big, big, big Jack Jumbo, big, big, big Gucci sneakers, big, big, big Gucci snake, big, big, big Take everything, big, big, big Jack Jumbo, big, big, big Gucci sneakers, big, big, big Gucci snake, big, big, big And the funny one will be there for me, oh Girl, we go love me for love, oh We go tell me everything they cool when everything they bad for me, oh And the funny one will open my mind, oh Girl, we go cool on my mind, oh We go make everything get cool, we go love, we go show me the way I'ma not do me got woo, jama My love for you not true, jama I go love you with money, yo, jama I go love you with body, yo, jama I'ma not do me got woo, jama My love for you not true, jama I go love you with body, yo, jama I go love you with money, yo, jama We can take everything, big, big, big Jack Jumbo, big, big, big Gucci sneakers, big, big, big Gucci snake, big, big, big Take everything, big, big, big Check them out, big, big, big Gucci sneakers, big, big, big Gucci snake, big, big, big Girl, I love everything, oh shit Girl, I'm loving your movement, oh shit Girl, I'm loving the romance, moge Girl, I know go house, moge Girl, I love everything, oh shit Girl, I'm loving your movement, oh shit Girl, I'm loving the romance, moge Girl, I know go house, oh moge oh. They do me like a woo, jama Fine, fine, baby, yo, jama Chop on my money, yo, jama Make a day for you and yo, jama Now me be the daddy, yo, jama You go be the mommy, yo, jama My fine, fine, baby, yo, jama Make a day for you and yo, jama Oh, yeah, take everything, big, big, big Check them out, big, big, big Gucci sneakers, big, big, big Gucci snake, big, big, big Take everything, big, big, big Check them out, big, big, big Gucci sneakers, big, big, big Gucci snake, big, big, big My heart, oh, my little girl, if you give me your love, oh.
DJ Kamsi.
Mama, girl, you can play with my heart, oh. He dey do me like a woo, jama. Fine, fine, baby, yo, jama. Chop on my money, yo, jama. Make a day for you and yo, jama. Now me be the daddy, yo, jama. And you go be the mommy, yo, jama. My fine, fine, baby, yo, jama. Make a day for you and yo, jama.